Pagatela, sambola, kupila kwami, kuwewe twa, osendlizweni yami. Akekho omunye oyothatha indawo yakho, nendawo ekhethekile empilweni yami. Unendawo ekhethekile empilweni yami. Akekho omunye oyothatha indawo yakho. Ngihlale ngiphupha wena, wena wedwa phakade lami. Angikholwa namanje ukuthi usenhlizweni yami, ukuthi usempilweni yami, yami. Ngedwa sithandwa sami. Akekho omunye oyothatha indawo yakho, unendawo ekhethekile empilweni yami. Unendawo ekhethekile empilweni yami. Uma ngipheka, uma ngiqalaza, akekho ofika kuwe mbali yami yokukhanya. Kelosi yami makumnyama. Tegile, empilweni yami. Akekho omunye oyothatha indawo yakho, unendawo ekhethekile empilweni yami. Unendawo ekhethekile empilweni yami. Ikusasa lami ngelakho, ukuphila kwami ngokwakho. Wena dali sweetie wami, honey baby wami, sithandwa senhliziyo yami. Akekho omunye oyothatha indawo yakho, unendawo ekhethekile empilweni yami. Unendawo ekhethekile empilweni yami. Akekho omunye oyothatha indawo yakho, unendawo ekhethekile empilweni yami. Unendawo ekhethekile empilweni yami. Akekho omunye oyothatha indawo yakho, unendawo ekhethekile empilweni yami. Unendawo ekhethekile empilweni yami. Phakathi lami, thambo lami, kuphila kwami, kuwe wedwa senhlizweni yami. Akekho omunye oyothatha indawo yakho, unendawo ekhethekile empilweni yami. Unendawo ekhethekile empilweni yami. Akekho omunye oyothatha indawo yakho, unendawo ekhethekile empilweni yami. Unendawo ekhethekile empilweni yami. Akekho omunye oyothatha indawo yakho, unendawo ekhethekile empilweni yami. Unendawo ekhethekile empilweni yami.